Are you ready?
I start.
DJ Sue Spin, Kakwa Bakery. Kakwa Bakery.
Meru's finest DJs. DJ Brown
Guys. Check your cabinet.
Hip-hop. Hip-hop.
Nice.
I really wanna go on my day.
If you got a lover like them, acting like you don't know.
Mixing the tracks back to back.
Back to back.
Beat to beat.
Beat to beat.
With the old DJ
that knows how to get the job done.
Get ready for an unforgettable experience.
When you malaika, aunakosea. Sifa zote tumpe manani. Aliyekuumba hajakosea.
DJ I start.
Toto si toto. Ulala. Ya binguni weni malaika au nakosea sifa zote tumpe manani aliyekuumba hajakosea.
Wabariki,
wabariki.
Mungu wewe ni mwema.
precious gospel vibes.
Nimetua mizigo kwako, nimepumzika. Nimetua msalabani, nimepumzika. Kwako nimetulia mimi, umenifurahisha. Kuna amani sikupata kingine ila kwako. Kuna wema, kuna favor ndani yako. Nyanga nyanga mwenzako usijiwezi.
DJ Brown Dice, the timetable king.
Naisi ya kuna amani sikuona nyumbani. Moyo unajia watafarani. Kuchi kuchi chumbani, aziishi kichwani. Asa pali ukiwa mbali nami. Tuche ya kuni kwa kishindo, jiko lako ni mimi. Unipe joto joto bezi kwenye baridi. Tangangana nawe nitabaki na kuwacha mpweke. Shika shikili usini ache mimi chunga siniteke. Hani mi kwako nazimbata, kitafune unavyo utaka. Kiuno sindi machakacha, terebuka unavyo utaka. Hey.
Niponye ponye bebe.
Turn around, baby, let me know.
baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so long, girl, baby.
Just so long.
Give me love, give me love.
Naona mtandaona katika upo kimya sana mkato au kunde imefunjika.
Na tanyoka raundi hii na hivi uwezi bila mimi.
Najikuta Jay-Z. Oya unarudi lini?
Kaka, huko amefunga mipaka ila tiketi nilikata nirudi kabla Pasaka.
Tugomza kisu sio, mwanakulitafuta, mwanakulipata. Raundi hii sio unionio. Daraja la
masku umekucha. Visa ngapi uko nipe takwimu?
Nimeamka nishaweka bando na mgoja umi mwalimu.
Anapambana yule dada.
Tanga nimwafulia kofia, umetoa sanitizer za iliki yani ukipaka
Corona ni shai, yani bongo kila mtu daktari. Masai kachemsha majani ya mpapai kanywa na sukari.
Buzadi maska wanafua, sijui nani kawafundisha.
Huku kuna dada kajifikiza mashetani
DJ Aistar in the mix.
Najua uchumi unashuka.
Sio bongo twadi ngambo watu wamefunga maduka. Hapa nawaza pesa ya pango. Benki walokopa wanajuta. Tukisema tukae ndani na hii njaa sitakufa.
Hali inatisha na umaskini. Tunaumia ni sisi.
Yani bora ufe kwa ukimwi angalau utandika urithi. Kwa hiyo hamna bata, sio kidimbwi, sio tipsi.
Kaka madanga amekata swazi timbi hizo pisi.
Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Alfa na
unataji mwana unaonekana vijijini unajikinga vipi maana vifo vingi disamini au masharudi uko zako rohoro nini
wewe bwana emniache mimi nimeze chloroquine
umenikumbusha kweli chloroquine ni dawa
bado inafanywa uchunguzi ila haijathibitishwa ingawa ukinywa haitatarisha ndio maana bado anaigawa mimi nakunywa maana nilishika uso kabla ya kunawa
eti unaweza ukawa nayo na usionyeshe dalili
ewa uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba mgonjwa wa corona unaweza usimtambue kwa macho sio mtu yote unayemwona mpe mita mbili toka kwako.
Eko kifansleka, ndo kinini baba wili?
Ni ventilator, ni machine kama puff ya nje ya mwili.
Sijelewa, embu neleweshe kusu hili. Nasikia vinauswa gari, basi viwe vingi mwimbili.
Ok, kirusi cha corona kinashambulia mapafu. Lipo zinaanza homa mafua, kifua alafu. Nashindwa kupumua na mwili unahitaji tafu. Ventilator ingiza hewa na kuitoa iliyo chafu.
Tuepuke mikusanyiko, kibidi tukae ndani. Tumeambiwa tujifukize vini, dawa unadhani?
Ngoja kwanza, hivi fumigation.
Baba ile na uwa mende tu. Acha utaji.
Wana wa wapana.
Wanaona mwangaza kila wajuu nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana kila mziki majanga lazima tuwanene. Wanajifanya wanapenda hao kila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao kila wanadidimiza hao.
DJ Aistar
kupo celebrity Kenyan kujitolea yeah. Kwa apologize ya watu haujakosea. Kawa ni msofti utasema wanakonea. Kawa ni mjanja itabidi umezoea no. Watakutusi ndio ukachi na wacheke. Wakisha kutusi mara that hawa sebe. Udaku inapigwa na kasheshe. Kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukua celebrity garama. Jua kisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama. Saipita megeuziwa yeni mtoto wa Diana. Hakuna uruma siri nkulenga tu. Cause if it don't kill you they nakujenga tu. Babado kuna fanzo na kupenda tu. Azaidu sijali even though vile kuenda boo. Si neutral simple boy ka kila siku. But Kipchoge akivangua the same una msifu. Inauma kupambana na hizi ishu. Babado usijali mazoe hizi
kitu. Mwangaza kila awajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana kila mziki majanga lazima tuwa nene. Wanajifanya wanapenda hao kila wanadidimiza hao.
DJ Brown Dice, the timetable king.
You keep dancing.
You keep dancing.
He keeps playing.
He keeps playing.
Playing new music.
Right here.
Right now. Now.
Mm-hmm. Hello, Exy. Hello, Exy.
hali gani? Ni long time hatujaonana. Natumai upo salama. Na leo unanichukia, hata jina langu takisikia. Na imekithiri upweke umetanda. Na siku kama hii na kukosa sana. Corona imekithiri upweke umetawala.
DJ Istar in the mix.
Na kukosa sana. Natamani ningekuona angala usiku moja. Nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona angala usiku moja. Mwanzio nina kutu la mabusu.
Masters Entertainment. DJ Afro, did you know madem wa ngambo wanapenda mbo?
DJ Istar
kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology.
Rewind and come back again, selector. Yeah, when the music is hot, Bodo, take it back from the top.
Ugonjwa iko Kenya. Number one addiction gavai na lenga. Hele mufatilie sonko na mavela. Na lipstick mpia ya Kylie Jenner. Did you know Pornhub Awards? Yo happen once. Ile time ya cramps. Did you know Arsenal fans? How kwa us Arsenal fans?
Are you serious?
Did you know Alejandro ana mute mwatisa ya DJ Afro? Did you know mademo ngambo wanapenda mbo kumwaga kwa ndo? Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology. G, ngwatiology.
Mata kupata Buda kupata aibu, bibi ya kupata aibu, mamoro aibu, aibu.
Kuchunguza ili lead to addiction. Uitaji affection kupata erection. In effect timetable ejaculation. Main catalyst ya pussy erosion. Jana, jana, jama alijipuli. Gava, gava, wali kwarani jipuli. Volume 1, usipige kelele. Volume 13, minataka kelele. Odede, odede, ruka kwa mdulu benka odede. Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology,
Nyonyoology.
We are the Mix Masters Entertainment.
Mr. Worldwide. El blanquito mandito con el negrito. El count. History in the making.
Mario. El negrito. El negrito. Oh. En la cama yo me vuelvo loco. Si tú me faltas, no tengo nada. En mi cama yo me vuelvo loco. Si tú me faltas,
DJ Istar in the mix.
Make me jam.
Even when the time
I'm on
been the reina. She run a race for me, caught with the medal, no penalty. Darling, loving your energy, Africa woman. Like this, I love you, know you want, you never let me go. Look around the world and you find no love. Anytime we're gone, I'm blowing up my phone.
Mary's finest DJs.
Soul. I know you would have loved me, give you full control. Still I beg you didn't fall, hold on to my love. The reason you never got to wait no more.
Trying to make you feel blessed.
Nimekuja ghafla ni vile wewe uko umenibamba
tell me one pia kwangu wewe ni so kwanza vile ulituosha kwile verse ya ligi so eh
nakupenda manze wewe uko humble
asante
legend kwangu wewe ni icon
ah stories are icon kwanza weka mbali tell me one mko nimekutamani
eh okuonko umeanza kunichocha ni show ni wapi uliniona
ah tell me one wewe ni bamba kwa Instagram nikicheki so mapata
okuonko na kitambi utawezana
utawezana
nikikupea utawezana
utawezana manze Femi One nikikupata nitakupenda kabile napenda tambla
okuonko na kitambi utawezana
utawezana
nikikupea utawezana
utawezana manze Femi One nikikupata nitakupenda kabile napenda tambla
maliro mare mare Kamali au mare mare aka kanguna nikangale au shashamani
DJ Brown Guys
au shashamani aka kanguna nikamale au mare mare kamale au mare mare
kamale
au shashamani big day kamale au shashamani she the sebi younger day 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 sebi younger day 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 she the sebi younger day 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 Did you say Bianca de, 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 de
Info, 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 no Nifo ka, nifo, da-da-da Aparan moja, aita dosha labda wende zile za Oe, one plus one Two plus two Four plus four Eta pakeme ya giro One plus one Two plus two
DJ I-Star yeah. In the mix
Know you see me man, I'm looking really pretty in it Green truck while I'm rolling through the city in it Get away with the talking man, I'm really with it Don't say too much, but I really light it up Up, up, baby girl If you give me one night, I'ma make you fall in love Love, love, love Nothing to it, I can do it, I'ma make you know my name Numbers on the speaker, baby girl, tell me what you say I'ma give you super loving each and every day, 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 day Sippy younger day, 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 day Sippy younger day, 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 day
A for Abo, B for boy, C for K, D for da-da-da Aparan moja, aita dosha labe wende zile za Boy, one plus one
Two
Two plus two Four plus four Enta kukeme ya kiro
Lasma Kashike.
Two plus two.
Isodo.
Four plus four.
Hey, Tom.
Cheki, cheki, cabinet. Achanyami marinate. Nasema cheki, cheki, cabinet. Ministers, when you malia uma wana safuke.
DJ Brown Guys. Seti, seti, the timetable king.
Kedha ya kumedicate ya Nasema seti vele medicine Yoga nje imeditate High court advocate Yutamu yote man me Maisha natupeleka garage race Salamu zangu zote handshake Bas kalamu zangu zote heartless Fahamu zangu mattress Kalisha weni my guest Kabla ni speak from the mic check right then Kesho is another day ya
Oh,
rada, punguza, randa randa, panda panda, ganya, 111, saba saba, mara 77, sana sana, wavy, Mombasa raha, dish, kwa sahani, billas, bill, za zamani, pillas, deals, za maganji, killer, keja, kifahari, villas, trap house, new chill na madila, vako za kugrill mama sita, ego shit, una negotiate na indo ile time na kuwa mina we to negotiate window kings in a sling zako bling niki blink una go missing check your ring nani big nina gang tuki bang muna go missing.
DJ Istar in the mix.
Magic Eng on the beat.
Bimpoka home, vidole kwa com. Sikile tema kitepa na search bond. Condon, madis and dom. Kazi washa dim twin form.
Hip hop, hip hop. Chifanya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si watele tufanya stinga. Hip hop, hip hip. Chifanya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si watele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watele tufanya stinga TikTok.
We came from the bottom. Dile ends is on my belly bottom. Nishiko, at your tuko. No dick a lot in your bottom. Nako TikTok, kaki dosho. Na kile time kao tak mboso. Niko rito, diwa kiombito. Na finya pandelia isi dildo. Na mga te arepi kwe kusnili chimba. Nina kafla tire sina pressure nlijidunga. Na hizi acha ni zagi komba ni mtumba. Buda ni kako ya venye nguna anawika. Jururiye, jururiye, jururaga, jururiye, oria viduda, jururiye, menyerere, jururiye, turiko sawa, tutusko sawa, jururiye, namiko sawa.
Hip hop, hip hop,
Meru's finest DJ, DJ Brown Guys, the timetable king.
Si watele tufanya stinga TikTok, TikTok babe, TikTok. Si watele tufanya stinga TikTok, TikTok babe, TikTok. Si watele tufanya stinga TikTok.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend, babe. I for sure you this thing I'm feeling.
Oh yeah. But I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
Face, baby.
And maybe every other place, baby. You be like, say I don't remember, say I.
Say I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you when I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you. Well, I don't really know you that well.
I'm too polite to insult your intelligence. Why do I believe that we have met? Maybe not in this life. Time's frozen for a second, so I'm thinking tonight. Break the ice, or better still, we can set it aside. Temporarily, my temperature is telling me that you got me so hot. Stuck, girl, there is no remedy. I, but you don't know me well enough to reply. And I don't really know
this
you that well.
It's funny,
you have something in your teeth, but would you try to stop me? If I wanna take it out, cause you don't know me properly. Girl, I think you're lovely, but you turn this bad boy into a busybody. I see you're too busy for me. Or maybe I'm just busy for me. Will you call me when you're ready for me? It's crazy, baby,
DJ,
how I don't care at all, then
in
I don't
the
really
mix.
Know you that
well.
I really wanna tell you how my day went. Really want to spend the weekend. I for sure you just did not feel it.
Oh yeah. But I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby. And maybe every other place. If you like me, I don't remember, say I.
First let me say to you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for.
DJ Brown Dice.
Do you know how much I really need you? I did pray for the day when I can finally kiss you. Every day I pray for you. Oh, in my heart today, it's a permanent place for you. That's why my heart it beat like do do bang, do do bang. Cause now you I choose, so I am family, I'm your friend. I sing for you, wanna be like do do
can't give the world to you, but I'll give you what I have. Oh baby, oh, you are my Achilles. Could you run life me? Chevy, you know, say every day I pray for you. Oh, in my heart today's a permanent place for you. That's why my heart is David like you do bad.
You're back in my life. I feel make it right. I feel make it right.
DJ Istart in the mix.
Oh, baby, baby, come back. You know you're all that I've got. Come on, come on, girl. Come on, come on, girl. Oh gosh, I can't deny the fact that you got the perfect spot. Come on, come on, girl. Come on, come on, girl. I'm not gonna lie to y'all. Me need you right back, and if me see you with anybody, mood I fight for you. I saw me need you badly right now.
Yeah.
Give me back your loving, girl, let's start over. Road together and be much closer. You're out of range, me need you in a me rover. Come over. Oh gosh.
Yeah.
Baby, baby, come back. You know you're all that I've got. Come on, come on, girl. Come on, come on, girl. Oh gosh, I can't deny the fact that you got the perfect spot. Come on, come on, girl. Come on, come on.
Say, oh,
mambo. How would you feel if you see your girlfriend with her next man? Me nah lie, me feel like you cry. Me text her, me call her, me try. If you get her back into my life, whatever me do, me apologize, baby. I feel express me feeling and reach out to you. I want to see you. Oh gosh, baby, baby, come back. You know you're all that I've got. Come on, come on, girl. Come on, come on, girl. Oh gosh, I can't deny the fact.
Meru's finest DJ, DJ Brown Dice, the timetable king.
People gonna say all kind of things about ya, but you know if you pay them, don't you pay them no mind.
A lot of them will even try to doubt you.
I know.
But you know if you make them, don't make them waste your time.
No matter what you do, you can't please people. I tried it too many times before. Them only smile and turn around, judge me. Some even push me to the floor.
Cause if you make them mislead you, you won't go sorry when them no need you. Cut them off if you need to. Cause when no kill you, we'll surely build you.
Hey.
No matter what nobody say, live like your own way. Even when the world's against you.
Mm-hmm, hey. No matter what nobody say,
no matter.
Do things your own way. Even when the world's against you. Let your light glow.
People have a way of drawing their conclusions.
That's true.
I'll win them no know you, know nothing about you, or where you're coming from.
Try to stop you for no reason. Because your journey, them can't understand.
No matter what you do, you can't please me. I've tried it too many times before.
The
only smiling, don't know judgment. Some even push me to the floor.
Cause if you make them mislead you, you won't go sorry when them don't need you.
True.
Cut them off if you need to.
Come on, I'll kill you, we'll surely be.
Let's keep coming, coming, coming.
I start.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni Alejandro ndakusaidia Adeline. Mulisema ku
kutakuwa na offer juzi. Ati mutafanya nikae kama chungli. Ati mutafanya nikae italiano azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo utajua mana sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Siri yangu when I wake up, I wake up. Siri yake when she wake up.
DJ Istar in the mix.
Atoti mascara, lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulage nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nika rembo kana piga mpaka nyele basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati. Zero rembo ni makeup. Ni makeup. Zero rembo ni makeup. Ni makeup. Zero rembo ni makeup. Ni makeup.
Namjara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na uchitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisho na kupiga koto ama.
Yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Ama yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Nima bambu wazi na bambuka. Nima bambu wazi na bambuka. Nokilia machozi panguza. Nokilia machozi panguza. Dada kamata, sister kata. Chuna chuna fudhi kutumia nelkata. Dada kamata, sister kata. Makejani pikisikiza DJ kata.
Pamea nyap kijijini. Wakumi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wakudukani. D Kingpin toka sauti. Kuna nyisha damu mabatini. Magalde mwako juu mitini. Maboyde mwako chini impact wakaring. Ari ring ding.
Mjara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na uchitie roho.
Yeah,
kika miso na katia poko.
Keep coming, coming, coming.
Ukipakisho na kupiga ko.
DJ Brown Dice. Niko shaka kuheri mana skekuji.
Bible red akio lai na skekuji. Namo gox akio lai na skekuji. Stingo wakido ni mongere.
Niko shada kuririma na sikia kuji. Bible red akiwa lai na sikia kuji. Namo gox akiwa lai na sikia kuji. Tingo wagido ni mungire. Ta 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 ta. Boy come give me twa 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 twa. Kake nani washa washa. Kinipa mistakata.
Cheki saru nataka iyo paka paka. Ina rangi nataka tukui paka paka. Niki suru anadishi na makata kata. Taki wate yongoro nime kata kata juu. Kanchit kandai staki dish padai. Na roll mangwa inda kudish madai.
Na miss my day ukini kiss kwa thais. Na miss for thrice si we push back and then.
Easy. Nisha kula kukuma. Nawe mimwet unanuga kukuma.
Najwa unaitai sasa mina chuchuma. Itape dogi mpaka iku.
Niko shada kuhiri manaske kuji. Bible red akio lai naske kuji. Namo gox akio lai naske kuji. Stingo wagido ni mongere.
Niko shada kuhiri manaske kuji. Bible red akio lai naske kuji. Namo gox akio lai naske kuji. Stingo wagido ni mongere. Wanasemaga utomonjugu nkukula moja moja. Menasemanga dawa ya kutu ndudu kuichokoza. Wakati unantongoza, chumbani unanyongoza. Nataka ukule mpaka ushibia kuna kuonja onja. Tonze na rundi moja ukichoka na kugeuza. Na kuonyesha vihoja mpaka pupa unapunguza. Seti nekupa dumba ndio mana na kukoroga. Ona unaguna guna na ulisema unajiweza.
Niko shada kuhirima na sike kuji. Bible red akio lai na sike kuji. Namo gox akio lai na sike kuji. Ingo wagido ni mongere.
Niko shada kuhirima na sike kuji. Bible red akio lai na sike kuji. Namo gox akio lai na sike kuji. Ingo wagido ni mongere.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto to. Foto moto
moto
inaleta ndoto moto.
Hey, hey.
Foto
DJ Istart in the mix.
Tunajua wani ndoto. Nikicheki hizo photo zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga.
Fanyanga.
Yeah, ukinikanyaga. Utanipenda ka boy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
It's not a flaw.
Nimekambi langoda na nyonginyo.
Nimekambi langoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na
final. DJ Brown Dice, the timetable king.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Pata verified account, utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, yo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Nanukia kolon.
Noti the flow umekuja kutaka.
Chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
Tuache aibu za kudenya na kwa choche. Basa runs alipatikana yole.
Foto moto,
moto.
Inaleta ndoto moto,
eh, eh.
Foto moto, moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto.
Ni bahati na the council.
Madi kwenye track. Bahana the cancel. Mahita tunaleta. Nikufunika na.
Nikiwa na jaja. Baraka zina jaja. Maheja wanabonga. Na bado show zina shondo. Refarini mwenyezi Asha kuliza. Yomana mina pendwa na. Mistari ziko tamuka. Ni vitu ngapi mtani nimeona kabla kaja iba ya nilisota kwa nijue jajali niona
wacha sahi
blog inabonga
madi kwenye track kererembe bahana the cancel kererembe mahecha tunaleta kererembe nikifunika na kererembe
nikiwa na jaja
kererembe
baraka zina jaja
kererembe
mahecha wanabonga
kererembe
na bado shows na show
mshani toa nuksi. Kulala malala makisa penzi la nikoroga. Wendo mganguzi ulionipa matibabu na ule utamu kuroga. Bidusi wa bimbe kiukweli kweli. Bijiso vyao visio na haya. Wivu wa zonge wenye kejeli. Waficha nyeti kwa vijibwaya. Bendera ya bata upepo. Nilichotaka kisha tinia. Tunasubiri kuiona pepo. Kwa vile jaka tutunukia.
Meru's finest DJ, DJ Brown Dice, the timetable king.
Mwenza kona mpanyama, haitomi ya na ileta kama ikiwa mbichi.
Kato masa kisheka mbole mbole, mbole mbole, hakinona kicheka mbole mbole, mbole mbole.
Hebu mama usifanya sira pole pole, pole pole, dunia nataka stara pole pole.
Nikikupigia na kucheki tu sija miss mikasibu miji na mengi nauliza kako salama tu umenikosa na jua ndo maana bado uko bita unampamba tule naye la bado unanikumbuka fujo za nini shida mbona swajabu kushindwa na vijembe moja kwa moja kan mekuibia figo mama kichofunguni soni shagoma kunama nishakata utumwa shika msini zako nenda usilete noma punguza mzuka pisi za rusha zinapendaga kama vita yeah. Kwa chana ndo utajuta utadhani ugomvi na Hitler batwa la kimbio zako tazikumbuka na kuomba sana kakwa chana tuachane ka watu wazima so manoma utasema ndo watu wa kwanza kwa chana awo mwisho kupendana undo mfano kutemana so mili masini watu pengine tutakutana.
Yani kwa sao, kasema deka, deka. Na mimi, najiachia. Kanipa shuruti, la kumteka.
Dice, the timetable king.
Unataka benzi ama unataka benzi. Oh mama, basi ukitaka benzi nifuate twende hivi. Oh mama,
mata nikupalilia kama kuku wike. Mimi kijana bomba, utanibaina sana kwenye duve. Hey yeah, siri zikigonga na utafahamu siri ya hii duve. Oh mama, malikia ni kama shika baisikeli na ujuzi wa jua kali.
Yes, I don't lie, lie, lie. Ni wewe mina die, die, die. Yes, I don't lie, lie, lie. Ni wewe mina die, die, die.
Ma, ooh, mama, mama, mama.
Sheri sheri nikutafune kapikichi nikubebe my baby baby yeah. Tufike paka kileleni. Amini naposema na kupenda, amini naposema na kujua.
I love the way, love the way.
Take it down low.
I love the way we like to sing.
Take it down low.
Give it to me baby, baby.
Take it down low.
Umuriza mabori.
Take it down low. Niendeshe ka bicycle na ujuzi wa jua kali. I swear I don't lie.
DJ iStar.
Headphone music. Kids,
banga.
Mommy and daddy don't cope. It's me, but my complainer. Makolo gani kalipira ati mwana wasu walubana. Ati the music, if it be future, ngala kusocha, olo dokota. Oji, bama ni sonta, bama ni tapati. Nina balabandani, balabanda, balabandani, balabanda, balabandani, balabanda, balabandani, balabanda. Nina balabandani, balabanda, balabandani, balabanda.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena.
Hey, my querida, my querida, my querida. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Hey. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, my querida. Hey, my querida, my querida, my querida. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Oh. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, my querida. Hey, my querida, my querida, my querida. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. Nope. She lick it up, make it disappear like Tata. Wow. She asked for some dollars, not a bitch getting out of. Yeah. And I'm in this bitch for my click. Why? I'ma throw 20 racks on a bitch. Why? Three phones on my lap. Ay. World on my back. Bye. She gon' be tapped in if a nigga tap. Tap it. You look like someone that I used to know. Used to. Undefeated with the bitches, I'm invincible. Diamond said invisible. Nigga, I invented you. Want me to be miserable, but I can never miss a hoe. Hey, my querida, my querida, my querida. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bah. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. My man, hey, my querida. Hey, my querida, my querida, my querida. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Boom. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, my querida. Hey, I find a spot, then I post up. Ooh. Bitches wanna know if I'm single, tell her yes, sir. And I see you dance on the gram, tell her shake some. I ain't even gon' lie, I'ma eat the choncha. Yeah. And I like it when she got the toes out.
Time for
yeah. Get you wiped down, now you glowed out.
Bust
got
down.
A new bitch,
no
took
bitch.
A new route.
No
she
route.
A rock star,
rockstar.
That's no doubt.
No doubt.
I'm a fire to the flame, don't be burning me out. I'm the nigga that she told you not to worry about. Why you think she in a rush when she leaving the house? I'm a sip, I'm a clip, I'm a dip, then I'm out. Hey, my cutie, my cutie, my cutie, and I'm put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute.
DJ
yeah.
iStar.
Watch.
Like I told him, right? Keep on doing that, yeah.
know you don't like me. You wanna fight me. You don't want no problems at your party, don't invite me. I don't worry about you niggas, please stop talking about me. Always talking about me cause you looking for the clouty. 6 Nina to 9 Nina, riding in a two-seater with two Ninas. Baby got that Aquafina, it's cocaina. Smoking on that OG reefer, no TMZ,
40 autos on a bitch truck, make her friends fuck. Told her she could get Chanel if she let my friends fuck. Stars shining in the Rolls Royce, ain't got red guts. Wait, hold up, nah, I still don't give a fuck. Vroom, vroom, G5, vroom, vroom, we hot. You the type of nigga that I never wanna be like. You the type of bitch that will never get a reply. High hater, bye hater, vroom.
Yeah, she like my throat, I'm ready,
dollar dollar bill, come get her. Even your man know Nicki's do it better.
I know you don't like me. You wanna fight me. Always on my page, never double tap like me. Baddies to my left and my right. Never chase a corny nigga, put that on my life. Just put it in the space, all this cake. He wanted the taste, we sippin' on that ace. Itsy bitsy waist, pretty face. Yeah, eat it, cookie monster. He a slave to this pussy, call me monster. Real wet, I said slurping like it's pasta. They get nervous when it's Nicki on the roster. Somebody usher this nigga into a clinic. My flow still sick, I ain't talking the pandemic. I write my own lyrics, a lot of these bitches gimmicks. They study Nicki's style, now all of them want mimic. Talking about snitches when it's snitches in your camp. Never stand alone, you always itching for a stamp. Me, I'm still money, wrist is light up like a lamp. They gon' have to send their best fighter for the champ. Racks, I got them. Mary, I'm popping. They keep hating, but still watching. Check the boards, I'm still topping. Bust down a plain Jane, I got options. It's a bunch of mini me's, I'm the one they mocking. Showed you how to get a bag, now you going shopping. When I come out, all the sneak bitches start plotting. When I come out, it's a sweet bitches start mocking.
Yeah, she like my throat on right, keep on throwing that gag, keep on throwing that gag, bench truck in the back,
Watch, clock, cock, got it.
If he like, I throw it fast, real fast, fast, fast. He singing my old song, yelling ass, ass, ass. They be speeding, trying to bring me, then they crash, crash, crash. Kill 100 like the number on my dash, dash, dash. That real ass ain't keep your nigga home.
Meru's finest DJs.